moya ngiphanda kusekuseni yenzela umndeni wami lomuzu ikhaya uthando lusekhaya noma ungahamba uye isimilo solekhaya lapho ungakhula khona yeke imiza moya ngiphanda kusekuseni yenzela umndeni wami lomuzu ikhaya uthando lusekhaya noma ungahamba uye isimilo solekhaya lapho ungakhula khona.
Give me some more, yeah. Give me some more, yeah. Give me some more, yeah.